Market Records. Yeah.
Yo, Clamor.
Yo.
This been
late. Leo sina form, hakuna siku desh daji bamba. Tuko na Clamor stu tuko zone. Bloody skill 6 udunga pamba. We Leo kome chrome, tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake.
SMS ya pesa, kukuwa na didi. FYI, FYP, kosi DC. Si give an F, mini G, uliza rigi. Pushing P, cause my lady is a cutie. Usipake chafu siniguze luku shifre. Denge ninganya kiniguza nisha diste. Kauna bong, tuneza bond. Tushike county, teia madon.
Leo kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake.
Leo ni leo, kila mtu ni matei. Itake vobrayo na pia wite kina fei. Niko na ganji leo, sijali bei. Ziki nishika, I hope mtani bail. Niko na form, itaji uniform. Huku watu wame chrome, jicho nyanya juu ya ndomu. Unafanya nini home, kuja party na don. Mbono kwa alone, come tuingie kwa zone. Tiki, tiki, taka, taka. Hapa kuzitoka, pewa vile unataka. Wamenisaka lakini hawezi nipata. Mteja patikani juu nimelalia mapaja.
Leo kome chrome, tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake.
Tushike county, tujuzinde kwa hiyo chuo. Mcheki mbanga kwena debasi seti kwa hiyo nguo. Meshika chisa nina yangu wapa juo. Twende vondani mwana fala flani bloody fool. Ime mediko na village men shikisha. Jerry na fei moja wana. Nikimbeza mnataka Johnny die. Kuna ndoto sijatimiza. Nikistaga nize mishapo kwa kiti sam. Dugu 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 bada pati kongo picnic. Niko kwa zone na natakika na miti. Kangize tei wakipiga tenje niko busy. Tuko juu ya form na jisikia kwanza
biki. Leo kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si kome chrome. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake bomb. Tushike county, tufike chom. Tufike zabe si tusake.